antico. Amabangu Jesu. Albangu Iundlu. Amabangu Nkulunkulu. Awu amen. Ake ngimlandise indaba. Mangikhula le makhaya. Ngikhulele eZayoni. Uthe uhambe isikhathi and some foreign spirits started creeping into the church. And because at the time bekunamakhehla a sound abekwazi ukukhuza ethi kwenzekani ebandleni likaNkulunkulu. Ayabonga igama leNkosi. UNkulunkulu bengezivusele manje. Amakhehla imfunga. The old man will rise up in the church of God and say, what is happening? Because there has risen people, Amati, that says the Lord, they are strong. Are you too levanted? Usumi kete dala ingwevu. Ikuza isifufa, but let's fumu fumu, but let's get levanted. That's me more, young, me more.